tusobera temulina mitwalo na ebye mulya bibimbya mapipa kwanza wetulire mukama bwatu kwa yeto kolima kakambe mwe mulya ne mwera birano munye wamwe omuntu atalina chewebika nonyo angokira ko muwendule mbutukera ndigi kwanza mama kwata kunywa watea nange birowozo byansuka konze kanywe mufune mugutwanye kwera tukera byoto byabuzike muchipo chokulima tugezo muweba kana yecha bagaka mwalinge amuomera akasoroke kwanga mama chochitufu ebayo mwavu anyomwe ngane yegokera nanywa nenge yona bakozi ngono obambi mubasosola utusosola tebatuwagala atulaba bule batusosola mukabutu omwavu bamusosola tebatuwagala tebatuwagala batulaba bule batusosola sitakutama tebatulaba mukabutu ngoli mwavu bakusosola tebatuwagala tebatuwagala batulaba bule batusosola sitakutama tebatulaba mukabutu omwavu bamusosola tebatuwagala tebatuwagala sasola sitakutama tebatulaba mukabutu ngoli mwavu bakusosola.